Genie X Double Six.
Genan, another one, na na. Yeah. Na na na. I give you this love, na na na. Big gift from my mother, oh so lele, ole wako. Be careful. Understand the one me now. Was a broad of you for all of them. Now all of them they call me shem. In the know Isuria kina kasoro mese manyini. Ila wangu ananajua amuamini. Sio rata sio sura kote nyamsini yamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Cute girl, cute girl, she's in my cute girl. I feel it, she changing my settings. From body stuff to good things. Wonderful, wonderful, wonderful. I call her wonderful. Nobody loves her the way that I do. Miku wanae na Johnny Koju. Kizuri kina kasoro mese manyini. Ila wangu ananajua amuamini. Sio rata sio sura kote nyamsini yamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Sura kote nyamsini yamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika.